Hey yo, what's up people? This your boy Capricorn. Welcome to my entertainment sensitization to all bad situations that affects the youth around the nation. So power any boy out there pale nyumbani having the same behavior compared to mine. Better change. Yeah.
Nilipewa mia mbili mbili nisafiri erudi kwetu nyumbani. Shuleni kulikuwa kumechacha, kipimika na ribi elimu. Nilipewa mia mbili mbili nisafiri erudi kwetu nyumbani. Shuleni kulikuwa kumechacha, kipimika na ribi elimu. Sema kweli macha yanapazia, hauko kweli misi yeze katia. Utazamia kilicho kipendeza, uzuri wa msupa ni kukupa sifa. Zijazo kufanya na we uishi supa, hadihiri muzako wa kupe sifa. Kidosha yule alipo wadia shule, alituwacha kila mtu domo wazi. Mwenendo waki wa mada ulitufanya, sote tuanze koho wa darasani. Wabe wabe nilifurahia, kwa sababu nimepata kiposa roho. Mahapa na pale kila saka za mia, akinipa mia, minta furahia. Nilipewa mia mbili mbili nisafiri erudi kwetu nyumbani. Shuleni kulikuwa kumechacha, kipimika na ribi elimu. Nilipewa mia mbili mbili nisafiri erudi kwetu nyumbani. Shuleni kulikuwa kumechacha, kipimika na ribi elimu. Baada ya mwezi moja kutimia, haki ya nani minae kitu kimoja. Nyuso zetu zilienda pamoja, akikuza sishiki hata kitu moja. Huku walimu akiniuliza maswali, mbona masomo yanga manza zozea. Kila mchani mimi nafunga ndama, pia wavile wangu kushangazwa. Vipi kikimbe chetu manza zozea, maswali yalulizwa yakakosa jibu. Huku nikiwa na majibu moyoni, imenyamazia tukia ibu. Nyumbani shuleni kulikuwa kumechacha, kipimika na ribi elimu. Nilipewa mia mbili mbili nisafiri erudi kwetu nyumbani. Shuleni kulikuwa kumechacha, kipimika na ribi elimu.
Nowadays I just keep on watching up and down. Kamte sina any a teaching practice mother made me to fall in temptations. I admired her without knowing she wanna lead me in troubles. And as I'm talking the same mother, she's getting pain. While I'm starving, struggling to pass through this kind of a bad material, meaning it hard to survive.
Mwonyo langu funzo langu kwenu ni kwamba, wanafunzi mkajipe heshima. Mkaheshimu walimu wenu, mkaheshimu wazazi wenu, mkaheshimu rafiki zenu. Sije mkanaswa mkawa kama mimi. Maisha, maisha jamaa, yamekuwa magumu bila elimu. Maisha, maisha jamaa, yamekuwa magumu bila elimu. Hautafuta kazi na haujasoma dugu, dugu. Hakuna kazi, utafuta kazi na haujasoma dada. Hakuna kazi, utafuta kazi na haujasoma dugu, dugu, dugu. Hakuna kazi, utafuta kazi na haujasoma dada. Nilipewa mia mbili mbili nisafiri erudi kwetu nyumbani. Shuleni kulikuwa kumechacha, kipimika na ribi elimu. Nilipewa mia mbili mbili nisafiri erudi kwetu nyumbani. Shuleni kulikuwa kumechacha, kipimika na ribi elimu.